Yeah. Nasua guitar alongside PM the Babas. Chibwa. In a man for the same record. Classic.
Bapana tubana watu wamejaganya hakuna kupunga bola kukaza bwana ebana bola kuwasa ipo siku mambo yatafana ni bala bapana tubana watu wamejaganya hakuna kupunga bola kukaza bwana ebana bola kuwasa ipo siku mambo yatafana
na kuhaso na vuja jasho tekniki fidi masho kibidi ama kachaso ni mwanzo apitaji matangazo oh, ukishindo sema kesho social capital nguvya geto watagwam rudy boy ama don boy na cheza breeze na madoni po heartbreak isoni usipime kwa kucheki usoni harakati moyoni braseti mkononi madini shingoni lasketi mgongoni michemisho bongoni Bra, bra, my inspiration for what I think Wakita, wakita, mkono na kipaza Darasa kwa biraza, skiza za utenzi Majisif na mapenzi, wakush to poles Yes, moja na mbili kupunguza stress Kama kiu ni pebezi, huh? Kama kiu ni pebezi
Yeah. Ukuvitali ni bala Viva pana subana, watu wamejaganya Hakuna kupunga, bola kukaza mwana Ewana bola kuwasa Ipo siku mambo yatafana Nibala, viva pana tubana watu wamejaganya Hakuna kupunga bola kukaza bwana Ewana bola kuwasa Ipo siku mambo yatafana
Chivinge na samani mbele dola Sili malwa na zipola Bizaa zetu zime kosobola System kwa raps Selikali na jamini chuki Sos ni vibopa viva raka nja Winye zamana wame panga njama Drama Antuki shtuka wana mpinga kwa mzamana Ni vitisho ni utovu wanizamu kwa ndamana Bugeni vijembe wanapigana Bro Wamesa hao zile hadwa lizo tupajana Maisha bado ni tatizo Ajila kwa vijana that why na komaa Siku mambo yatafana Huso muda kushanga Huso muda kuzuba Huni muda wachapa Huni muda wachapa
Ukukitali ni bala Viva pana tubana watu wamejaganya Hakuna kupunga bola kukaza bwana Ebana bola kuwasa Ipo siku mambo yatafana Ni bala Viva pana tubana watu wamejaganya Hakuna kupunga bola kukaza bwana Ebana bola kuwasa Ipo siku mambo yatafana Ni bala Viva pana tubana watu wamejaganya Hakuna kupunga bola kukaza bwana Ebana bola kuwasa Ipo siku mambo yatafana Ni bala Viva pana tubana watu wamejaganya Hakuna kupunga bola kukaza bwana Ebana bola kuwasa Ipo siku mambo yatafana
Tell him say Is that really really mad them shot I'm making up an on calling a piece of food Select it Say break your